Hey, this is Malay.
Hi, guys. We're like both Lona.
Hey, this is Cece.
Hi, this is Brian Temba.
This is Vuma 103 Drive with Lucky Sefata and Thando Lwethu.
Oh yes, njengoba sike sathi ngathi ke sixoxa ke no Zayx bantwini. Zakhele.
Yebo, sanibonani.
Hey, khamba kahle
bo, hayibo.
Njani? Hayi no, khamba kahle kakhulu mfana kithi. Awubingelele nje umlaleli wevuma 103. Hey, kade sakugcina ndoda.
Ya, sengicombungela bonke abalaleli bevuma 103. Ngibingelele no no producer, no zakwenu lapha nabe studio, no manager, wonke umuntu nje ongilalela.
Hey, wagcina nini nje ukubizwa ngozakhele?
Ah, ngiyabizwa ngozakhele ngoba ngisahlala kakhulu nabantu ababengazi ngozakhele.
Yeah.
Basaseduzana ngibashiye. Basangibiza nje ngozakhele. Na no new friends. Na, I don't have new friends.
Why?
I just prefer people wabangaziyo engangikhula nabo. Ngicela nje ukuthi ngihlale nabantu engangikhula nabo.
Fethu, you're trying to tell me ukuthi abangani nabo ilabo nje ophusha nabo usase tech ngoba ngiyakhumbula phela khona isquad onokuwehle wenyuka naso lapha ne-campusini.
Ah, abangani bami abangasekho eduze nokwakhe kodwa ede kangalutho.
Yeah.
No demo nje izolo webeze sihlele sidla inyama. Sijabule kakhulu. Yabo ngiyakhuluma noBizori umngani wami.
Yabo Bizori.
Yeah. So nje ngisa leyo nsizo le. So lezi nsizo zingibiza ngozakhele.
Oh, okay. Hey man, uke wathula before now what to busy wenzani?
Before now bengathi ngibhizi ngenye company engiyibiza ngokuthi Black Pay. Black Pay is a fintech company esiza abantu abamnyama ukuthi ba-access i-finance. Befuna ukwakha ama-back rooms noma befuna ukuthenga amatekisi nani. You know, so sinaleyo platform where you are able to go in there and apply online and then you get approved. I mean, we've just launched a 250 million fund with Itala Bank. You fund from the township to the rural areas. If ufuna ukwakha in the township, ufuna ukwakha urentise noma ufuna ukwakha umuzi wakho noma uma rural, ngoba siyazi ukuthi ama commercial bank isikhathi esiningi awa na intshisekelo yokusiza abantu abamnyama. Sina ke siyi Black Pay sile sinaleyo intshisekelo yokusiza bonke abantu abamnyama, ngoba siyazi ukuthi amabhange isikhathi esiningi wayengenzelwanga ukuthi afukule isizwe esimnyama.
Ima-ke ubuvele umuntu othanda ezamabhizinisi kuqhamuke nje ngoba nakubona ukuthi ayi engathi umculo uthanda ukuthi ungahambi kahle.
Hayi no. Umculo kumina awukazi ungahambi kahle. Mina nginecatalog mina enhle kabi enkulu kakhulu esangikhokhela namanje sefatha.
Wow.
Noma ngingahlala nje ngingakhiqizi umculo makhokhelwa nje usamba kuthi liyezishekela la, ngoba ziningi ingoma esengazenze eziningi ezangikhokhela ezinye zodumo la clap your hands, resist, bangisukela, ginqa iqongqo, zonke lezo zingoma ngisangaphila nje ngazo, uyabona. Nanokuthi ongeneni kwami vele kwa-music, mina ngangingenanga ngithi ngifuna ukuba yi-artist, ngangena ngezavula amabhizinisi, yingakho ngasayina umuntu ngingena nje ebhizinisini. So wayenawo u-music ngangiwubuka as a business nje, ngangawubuki as ngangawuthathanga ukuthi mina ngifuna ukuba yi-frontline artist. Ngagcina ngiyi-frontline-ke emva kokuthi isikhathi esiningi bakuthi uma sesekuphunyelela bese abantu bayayishiya ikhampani yami, ngathi ngithi hayi awu nami ngeke ngibe yisosha uma u-general mase empini uma kuthi esephelile amasosha afanele uthathe nawo isibhamu ungena empini. Ngangena kanjalo-ke ngagcina ngiyi-frontline, ngagcina ngiwu-expandini. Kodwa idea was never to be u-expandini ukuthi abantu bangazengozeli, ngangifuna nje ukuba behind the scenes. So izinto zamabhizinisi into engithanda nokushintsha nje iy'mpilo zabantu.
Right. Ukuba kwi-front line yini oyirealizile ngawe njengoba kade uthi wena inhloso yakho bekuthi ube behind the scenes and ubuke the business side of things. Yini oyirealizile ngawe ngokuba kwi-front line? Usuyimele.
Well, front line ukuthi you'll never betray yourself, like.
Yeah.
You'll never leave yourself. You never leave your company. You know, when you want to grow bigger, you'll grow within you. You know, within the confines of your own company. Uyabona?
Yeah.
And mawukwi front line, at least abantu noma umuntu umtshela uyabona ukuthi hayi ukuthi umtshelisa ngoba ungazi lento, uyakwazi na ukuyenza. yabo khona nokulayeleka lokwazi ukuthathana la ukuthi futhi nawu frontline kuyangisiza ngaphela ngaze mina ibackline frontline I mean ngisebenze soni kakhulu yabo ngenxa yesimo sokuthi umuntu ngufundela umculo yabona emva kokufundela umculo ngafundela enter i social entrepreneurship emva kokufundela social entrepreneurship now sengi Harvard ngifundela manje ngifunda i business of entertainment media and sports yabo okuzonke lezo zinto lezo zingenza ukuthi nje ngizibeke endaweni lapho engikwazi ukukhona ukuthi mathiwa ngi frontline ngi background person ngiyakhona ukuthi ngibe nendlela engikhona ukuthi ngisustain njenge artist ingakho zonke izinto engi involve kuzona kuze kube namhlanje sangokhokhela
Right, so we sithi ukuthatha ikhefu nje Zakes khona ingoma yakho la dance featuring Unandi Mngoma so thathi ikhefu
nje so ayangidelela la Hayi ungihloniphe manje wena
futhi thulubuke mfowethu
kodwa manje ngizokuyeka ngoba kodwa hayi uyangidelela lapha awusho ukuthi uma Mngoma uthunandi Mngoma kusho ukuthi nje mina ngangiyodlala ngishada mina leyangane kaNgoma ngangidlala
yeah hayi no
uthi mina ngangidlala usabiza unkosikazi wami ngonandi Mngoma kulungile kodwa bekuqhubela
Hayi khululeka wezeke sehlisa umoya khehla lami hlisa umoya unandi Mngoma lapha ke la emculweni
I don't agree with umkhulu but I'm also very disappointed ngoba mina ngangifuna ukuthi abe unandi bantwini but it didn't work out that way yeah ngangifuna ukuthi stage kuthi unandi ebantwini
bakhipha inkomo bayiswa kaMngoma kodwa wena uthi nje lezo inkomo lazizacila uziboni
awu madodana
yona ntamba oyishila emsakazweni kuza bonke abantu kodwa ke asikeke ngani akwethu ngoba phela mhlamba wazi kodwa ke kumele sifundise lezi zinto kuze ungakwenzi ungathuka amanye amadoda akhimizi
Yeah,
njengoba mnumzane.
Hawu kunjalo.
Ukhuluma nomnumzane wemanje lakhe, awukhulumi nomnyuzi, ukhuluma nomnyuzane. Masukhuluma ngonkosikazi wami usujike umnumzane.
Hawu madod. Asithi khona ukuqonga ikhehla lami so buya manje sithole sebidlalo lo Big Mike. Like. Alright, kule ntambama namhlanje sikhuluma ke no Zakes Bantwini. Zakes, welcome back mfana kithi.
Yeah.
Hello. Zakes.
Yebo.
Alright, welcome back mfanakithi. Kwintoza kukhulu sibe nawe ke namhlanje ntambama. Kukhona udaba oke wakhuluma ngalo. Engifisa ukuthi sithi kubuyela kulona kancane nje quickly indaba yokuthi in terms of our royalties nanani because we wasebenza behind the scenes. Loko ungamkhuthaza umthini omunye umuntu ofisa ukwengena kwi industry ukubaleka kokukwazi ukubhala mhlawumbe and wonke lomunye umsebenzi wenzeka behind the scenes.
Ngoba abantu bayifunde into abafuna ukuya kuyona. Mangithi abantu bayifuna angikhulumi lapho ngihlamba ukuthi ngisengisho ukukhuluma ngeformal education kodwa uma unento ofuna ukuya kuyona unenhlisekelo yayo awuyifunde ukuze uyazi ukuze wazi ukuthi kwenzakalani khona nendawo. Ngakuthi abantu bayangenela banama shortcuts.
Sho.
Ziningi izinto uma besha ama shortcuts abagcine bengazazanga ngale bayo ngendima abangena kuyona zonke imkhakha ekhona emhlabeni isikhathi esiningi abantu bayayifundela nibayayazi ukuthi yemkhakha imali zakhona itholakala kuphi endawo ngaphandle kwele yitheka art and card uyabona abantu isikhathi esiningi nje umuntu vela ay ngicabanga ukuba musician manje ay mina sengifuna ukuba actor manje ay sengizobhala manje ay sengizoba yini ungazi ukuthi uba usubhalile imali yenza kanjani ngokubhala bawu actor yenza kanjani imali ngo actor bangufuna bayidirect yenza kanjani imali nazo zonke lezi kanjani so kubalekile ukuthi abantu bayizifundise ngale ndima esikuyona mina angiyazi into enxa ukuthi mhlawumbe ngishakandile ukudlula wonke umuntu noma mhlawumbe ngoba mina ngaba nginenhlanhla cha ingoba nganginika isikhathi ukuthi ngiyifunde le ndima engikuyona ingakho ngikwazi ukuthi ngenze imali ngayo ekhoza ukuthi abaningi ukuthi abakwazi ukwenza imali ndanga ngenxa ukuthi basayina mhlawumbe ivumelane ezayingabavumi bona ngenxa ukuthi babengazi kodwa ngenxa ukuthi babengazifundisanga baziphulwazi bayisayina lezo zinto lezo mina ke sikazi ukuze kwenzeke lokho ngingakho yonke ingoma ozwa iphimbo lami lekuyona leyo ngoma ngiyayiona kulula ukuthi ngize ngitshele iy'ngane zami engizalayo ithi mina la uyozwa khona iphimbo labo bakho okwazi ukuthi babakho uya-ona lapho
yeah right linganani iqhaza likamama wekhaya kwi-career yakho as uZex si take into consideration ukuthi kwayena ungenile kumusic
alikhulu kakhulu iqhaza umama libambayo manje na kuleli qophelo umuntu asekulo njengamanje yabona kodwa ke uzophinda ukukhumbula ukuthi noma na umama ngamthola sihlangana nomama ngase ngivele ngikhona endimeni leyo mculo futhi ngi-successful yabona so but ukubambisana kuyinto nje enhle futhi nethakaseliwe ngoba phela bathi manibambisene nje emhlabeni so if you wanna go faster go alone if you wanna go further go together yabona so nje kuyinto into ebaluleke kakhulu ukuthi ube ne-support ephuma endlini
right hey uke wa nyakazisa i internet ngendlela emangalisayo recently kehla lami ngale yangoma lena Osama featuring Kasango iqhamuke kanjani le ndaba le
so mina ngazwa i instrument ayenze o Kasango
yeah
ngilalele sombano wefunde ofisini ayacwe yayidlala nje nathi wengilalele ngathi ngimina ibo leyo ngoma waphela endaweni lapha KwaZulu-Natal nje kune umuzi wami lo olapha KwaZulu-Natal uhlala kakhulu abafana abama producer uyabona so ngiyisela ukuthi mhlawumbe ingoma eproduce yiwani lapha ngithi bo yazi yabona le ngoma kaba bese ngithi I know ithunye lo khasa ngithi ngiyifuna le ngoma I have something in my head from again that guy uyabona ngayithola nje kanjalo ngase ngithi ukuyithinta ke phela ukuze ikhulume nami ngayithinta ngiyithinta emva kwaloko ngase ngingena esitudio sengiyibhalela sengibiza unana ke athi ukuthi nana ukuze la ngoba onana isikhathi esiningi ngibhale naye athi hayi woza nana sizobhala la le ngoma sayibhala ke yasiphuma ngale ndlela ephume ngayo
alright kube njani nje kuwena did you expect this
not this and onke i-artist engakutshela ukuthi into enjengaleli iya-expect kunamanga
yeah
awuyi-expect into enjengalezi ngoba uyayibona le nto ukuthi inkulu kunengoma uyabona inkulu kunengoma inkulu kakhulu mina angaze ngibe nengoma mina owukuthi lithi liphela impela sonto impela viki
isanyisa
abantu eSpain eSwitzerland koPortugal koKenya in just 1 week I mean namhlanje mawuzo number 1 la eSouth Africa number 1 eBotswana number 1 eSwaziland number 4 number 24 ePortugal so uyabona into nje into leyo ongayazi bekuza uthi ke wena ubuwazi kuzokwenzeka kanje namanga nje
yeah
ukulamanga kodwa ke phela ngoba uza ukuthi siyabazi vele amanga babo bayathanda kwaqhamba kulungile bese bebiza ngoku PR
athina ama plans akho ke now that sekuvele kwavele kwashunqa nje ngale ngoma ongasilunga ozongasihlebelela hlephela ngayo nje mhlawumbe usihlebele nje Zex looking at indaba ye COVID-19 esivele ya restrict ama artists yalambisa ama artists amaningi wena lucky plan lithini
okokuqala nje angikhokhelwe la kodwa ke uhulumeni waKwaZulu-Natal mawuzo ngikhuluma kanje ngicela banginikeze nje imali ngoba sama artists kodwa ke abantu abahambe beyo vaccinate ukuze sizokhona ukuthi sihambe sema clubini sihambe seyindaweni zokujabula sihambe sobuka nebhola ngoba ile vaccination mayeza kwenza ukuthi sithi go back to normal ama plani wethu iwona nje ukuthi umuntu I mean ngizohambela kakhulu emazweni aphesheya kakhulu kulesi sikhathi ngenxa yokuthi wona lawo mazwe aphesheya avulile yona futhi wona akwazi ukusebenza njengala ekhaya sisa nama-restrictions kodwa ngikhona la ekhaya ngingaperforma kakhulu kodwa ngiye Kenya ngiye Berlin kulezi nyanga ezizayo. I think ngiyana se New York. Ama plans manje ukuthi ngiye kuma countries anganawo ama restrictions owa manje ukuze ngikhone ukuthi ngijabulisa abantu abangana ama restrictions. Kuyothi ke lana nalaye khama sekuqaqeka abantu futhi bangibona kakhulu kodwa futhi ikhona ke nje futhi ngizolo ngiperforma njalo ngomsomlungu ngiseview. Kunento eyinto engiyenzayo ngiyibuza ngomohodo Monday, Love Latin Music Sessions.
Yeah.
So kusuke ngikhona laphana thi siyotshala wona lo mculo esiyenzayo i-Afrotech.
Usiya DJ yini?
Angikwenza konke mina ngiyona u-DJ, ngiye-artist e-choose ukupresenta, e-choose ukupresenta u-music wawo differently. Ma ngi-choose ukupresenta behind the decks or front line, ukumina.
Zeke, sifethu sebanga kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje khona la kuyivuma 103 Drive, yeah? Sasekubamba kuma socials.
Ngiyabonga kakhulu wena Sefata. Ngibonga nje kakhulu nanokukhuluma nje nolimi lwakhe. Ngiyazi ukuthi angijwayele ukuthi sibe nama interviews ngolimi lolu lwesizukulwane. Kumnandi. Manje kuyangijokozisa ukuthi ngike ngulihumushe lolu lwimi. Ke sikhulume nje ngalo nge-interview. Sizo siyuqede siwuphothule i-interview yethu.
Awu yobe mfethu Khetlalami sengofika nembuzi lapha ngizosho lezo komadidi.
Mfethu impela akumele ngaphela amaveki amabili ungakwenza ngaphandle kwalokho futhi kumele ngithumele induna yensizwa ize lapha e-station izokulana bese siyayisiya esigcawini ke siyokhuluma ukuthi njengoba ungidalele kangaka kufanele kwenzakaleni.
Yobe Khetla Lami, no, all the best for again, thank you. Right, Zeke Sibantwini, kade sikhuluma naye namhlanje khona la kuyivuma 103 Drive. So izingoma yakhe entsha eshisa ikhotha zamazwe.